kumusonga za insurance wafudeni bategeza anti nsonga yaba na Uganda wotamanya kubutia baba inza kukoza samu nkola za insure banji kubono nembera yobutesiga abo abali makampo negana aga insure chichiba vide kubutegata mkola zina kusenzila kwa kulia Jubilee Insurance ategeze za anti mukasera kano baino kusomoze bwa kwa maanyo business eno neba kula butawero kula banga bakula kulanya abantu babategeza obulungi buli munkola za insure noka kasante abatamanyi bamanya obulungi bwayo nobyo nabyogedde wakati babadde bali wamo nabo abakozesa enkola zino mu kutumbula enkola za insure okusomesa bana Uganda okuzimanya nga kwotadde okwongera okwegatta mu nkola eza digital olunno eggwanga lyongere okuyambibwa entakera.
I gave you a